نارية
لتوان on the beat beat beat.
المعيشة إنا مambo mengi sana mengine mazuri mengine mabaya sana minaomba wako msaada ili niwe nawe kila saa nimeishi kwa uovu nisame ayo maovu nikapigana vita nikishindana kushindwa sasa nimechoka nataka msaada ili niwe nawe kila saa nitembele Mola nishikilie Maulana niondole lawama nitengane na zao njama nitembele Mola nishikilie Maulana niondole lawama nitengane na zao njama kama Yakobo alivyokazana kwa magumu aliyopitia alikushikilia ukampa baraka nashikilia unipe pia nahitaji uwepo wako kwa maisha yangu bila wewe siwezi peke yangu nakuaminia hey Mola nakutazamia Maulana nakusujudia dalali nakutegemea o Mwenyezi uniepushe na zangu makosa unifanye kiumbe kipya nitembele Mola nishikilie Maulana niondole lawama nitengane na zao njama nitembele Mola nishikilie Maulana niondole lawama nitengane na zao njama tabia yangu iwe sawa nawe minendo yangu iendane nawe unachosema liwe na liwe baraka zangu ziwe zako we nikiwa mgonjwa unitembele nikiwa fukara unitembele nikiwa na uoga unitembele nikipitia majaribu unitembele nitembele Mola nishikilie Maulana niondole lawama nitengane na zao njama nitembele Mola nishikilie Maulana niondole lawama nitengane na zao njama.